Jumbo, jumbo guana, Marigani, Missouri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
It's really SATB, you know, regular SATB. So this is something you can easily teach your choir. Very, very easy.
Well, I play along. You sing.
Two and.
Jumbo, jumbo, guana, marigani, musuri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
You want to all add also for jumbo. Jumbo bwana, habari gani, mzuri sana. Hey, if you want to add it, tell jumbo, jumbo bwana, habari gani, mzuri sana. You want to add it a bit?
Jumbo, jumbo bwana, habari gani, mzuri sana.
Even though it's like you're going to four call, you almost can't say habari gani. So it's always good to say habari gani, so that the language would make sense. Habari gani, mzuri sana, jambo. Everyone, two and
jambo, jambo bwana, habari gani, mzuri sana.
Try to hold the end of the phrases longer, you know, hold it, they're too short. Jumbo, jumbo bwana, hold it longer, hold. One, two, three, and.
Jumbo, jumbo bwana, habari gani, mzuri sana, wageni, wakaribishwa.
One more time. One, two, three, and.
Jumbo, jumbo bwana, habari gani, mzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Wow! That's easy for a choir. You can easily teach your choir. Kenya yetu nzuri, everyone.
Kenya nchi nzuri.
Very good. American nchi nzuri.
American nchi nzuri.
Yeah. Elis nchi nzuri.
Elis nchi nzuri.
Fredo nchi nzuri.
Fredo nchi nzuri.
Eric nchi nzuri. You can mention people. You can mention anything. You can mention America. You can mention people's names. You know. So America says they cool. Kenya say we cool. You know. You can mention whoever. Two, three, and.
Jumbo, jumbo bwana, habari gani, mzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Harmony.
Jumbo,
yes.
Jumbo bwana, habari gani,
mzuri
sana, wageni.
Solo,
encourage.
Yes, hakuna matata.
Hakuna matata.
Mwa solo
jambo. Jambo bwana, habari gani?
I love you. Beautiful.
Wakaribishwa,
matata.
Tia kumpendeza.
Hakuna matata.
So let's go back. You have to anticipate that always. So let's do the. All right, let's go back and sing the jambo one, and I'm going to lead us into the hakuna. Jambo, one, two,
jambo.
Harmony.
Jambo, bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, nakaribishwa,
Kenya,
Kenya yetu, hakuna matata,
Kenya nzuri,
hakuna matata,
njia kupendeza,
hakuna matata,
Kenya nzuri,
hakuna matata.
Jambo wote
hakuna matata,
Jambo wote
hakuna matata,
hakuna matata,
hakuna matata, hakuna matata,
Kenya chetu nzuri,
hakuna matata,
Kenya chetu nzuri,
hakuna matata,
Tanzania chetu nzuri,
hakuna matata,
Zimbabwe chetu nzuri,
hakuna matata,
Nigeria chetu nzuri,
hakuna matata,
Senegal chetu nzuri,
hakuna matata,
Mozambique chetu nzuri,
hakuna matata,
Botswana chetu nzuri,
hakuna matata,
chetu nzuri,
hakuna matata,
chetu nzuri,
hakuna matata,
chetu nzuri,
hakuna matata,
Malcolm chetu nzuri,
hakuna matata,
Deborah chetu nzuri,
hakuna matata,
Elise chetu nzuri,
hakuna matata.
Owe jambo,
jambo bwana, mazuri sana
sana,
wakaribishwa Kenya yetu,
hakuna matata.
One more time, jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana
sana,
yes, wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata.
Wasn't that fun? Wow. Yeah. Wasn't that fun?